Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 40, ku kiyaga nijoro. Iki gice gishingiye kuri Matayo igice cya 14 umurongo wa 22 kugeza ku wa 33, Mariko igice cya 6 umurongo wa 45 kugeza ku wa 52, na Yohana igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 21. Ubwo bari bicaye mu bwatsi butoshye bw'ikibaya, izuba rirenze, abantu bakomeje kurya ibyo kurya Kristo yabahaye. Amagambo bari bumvise uwo munsi yabageze hari ijwi ry'Imana. Ibikorwa byo gukiza bari babonye uwo munsi byari ibishobora gukorwa gusa n'imbaraga y'Imana. Icyakora igitangaza cyo gutubura umutima cyanyuze buri wese mu bari aho, kandi abari aho bose byabagiriye akamaro. Mu bihe bya Mose, Imana yagaburiye Abisirayeli ubwo yabahaga manu mu butayu. Ariko se, uyu we ninde wagaburiye iki gihe utari wa wundi nyine Mose yari yarahanuye? Nta bushobozi bw'umuntu n'umwe bwashoboraga kuvana mu mitsi 5 n'amafabiri ibyo kurya bihagije abantu 5,000. Nuko baravuga bati, mu by'ukuri uyu ni wa muhanuzi ugomba kuza ku isi. Uko umunsi wakuze niko bakomeje kumva bizeye ibyo. Icyo gikorwa gitangaje cyabahamirije ko umucunguzi wategerejwe igihe kirekire none hari kumwe nabo. Ibyiringiro by'abo bantu byakomeje kuba byinshi, bati uyu ni we uzatuma Yudeya hamera nka paradizo ku isi, agatuma igihugu gitemba amata n'ubuki. Uyu ni we ushobora guhaza ibyifuzo byacu byose. Ni we ushobora kuvanaho uburetwa bw'Abaroma. Ni we ushobora gucungura Yudeya na Yerusalemu. Uyu ashobora gukiza abasirikare bakomerekeye ku rugamba. Ashobora kugaburira ibyo kurya ingabo nyinshi. Ashobora kunesha amahanga maze agaha Isirayeli intsinzi no kuganza. Muri ibyo byishimo byinshi, abantu bari biteguye kumwimika ngo abe umwami. Ariko babonye ko adashishikajwe no kwishakira icyubahiro no kwireherezaho abantu. Babonye ko atandukanye n'abatambyi ndetse n'abategetsi, maze batinya ko atazigera yihutisha kwicara ku ntebe ya Dawidi. Babigiyemo inama, maze biyemeza kumutwara ku ngufu ngo bamwimike abe umwami wa Isirayeli. Abigishwa bifatanije n'abantu kugira ngo umwami wabo yimikwe ku ntebe ya Dawidi. Batekereje ko kwicisha bugufi kwa Kristo ariko gutuma yanga kwemera icyo cyubahiro. Baravuze bati, muze twamamaze umucunguzi wacu, mureke twemeze aba batambyi n'abakuru b'abirasi nabo baha icyubahiro uje yambaye imbaraga z'Imana. Bagaragaje ubwuzu bwinshi mu gushaka kugera ku mugambi wabo, ariko Yesu yabonye ibyo barimo kandi yari abisobanukiwe kurusha uko babizi, ku buryo yabonaga neza ingaruka z'ibyo bikorwa byabo. Nyamara n'icyo gihe abatambyi n'abakuru bari bagishaka kumwambura ubugingo, bamuregaga kubatwara abayoboke. Iyo baza kumwimika byari gukurikirwa n'imyivumbagatanyo, maze bigatuma umurimo mu by'umwuka usubira inyuma. Bidatinze rero ibyo barimo byagombaga guhagarara. Yesu yahamagaye abigishwa be, abategeka ko bafata ubwato bagahita basubira i Kaperinawumu, hanyuma nawe agasigara asezerera abantu. Byari bibaye ubwa mbere bisa naho biruhije kubahiriza amabwiriza ya Yesu. Abigishwa bari bamaze kwiringira ko icyo kivunge cy'abantu kizafasha kwimika Yesu, ku buryo batashoboraga kumva uburyo ibyo byose byahinduka ubusa. Abantu benshi bari baje kwizihiza Pasika bari bafite amatsiko yo kubona uwo muhanuzi mushya. Abayoboke ba Yesu bo babonaga ko uwo wari umugisha wo kwimika ku ngoma ya Isirayeli, umwigisha wabo bakundaga. Muri icyo gihe bari bafite ubwuzu bwo gusohoza umugambi wabo, byari bibakomereye kugenda bonyine, maze bagasiga Yesu muri icyo kidaturwa. Banze kwemera ibyo ababwiye, ariko Yesu noneho yavuganye ububasha atarakunze gukoresha. Bamenye neza ko badashobora gukomeza kwanga, maze basubirayo bacecetse bajya ku nyanja. Yesu noneho yategetse abantu ngo batahe, kandi yababwiye akomeje ku buryo bahise bamwumvira. Amagambo yo kumusingiza no kumushimagiza yaragabanyutse. Umugambi wabo wo kumufata ngo bamwimike warakendereye, kandi indoro nziza yo kumwishimira yagabanyutse mu maso habo. Muri abo bantu harimo abagabo b'imbaraga benshi kandi bamaramaje mu mugambi wabo, ariko ishusho y'ubwami ya Yesu hamwe n'amagambo ye make atuje kandi yuzuye imbaraga byatumye batuza bareka imigambi yabo. Babonye ko afite ubutegetsi busumba ubwo ku isi, ntibongera kugira icyo bavuga, ahubwo baramwubaha. Ubwo Yesu yasigaraga wenyine, yagiye ku musozi gusenga. Yamaze umwanya yinginga Imana. Ntabwo yisengeraga, ahubwo yasengeraga abantu. Yasabye imbaraga zo gushobora kwereka abantu imiterere y'umurimo we, kugira ngo Satani atayobye imyumvire yabo no gushyira mu gaciro kwabo. Umukiza yari azi neza ko iminsi ye y'umurimo we ku isi yari hafi yo kurangira, kandi ko abantu bake ari bo bazamwakira nk'umucunguzi. Yari ananiwe kandi arushye mu mutima, ariko yakomeje gusengera abigishwa be. Bari bageze igihe benda kugeragezwa. Ibyiringiro byabo bishingiye ku ntekerezo zabo no kwihenda bari bafite byari hafi kumarwa n'ibihe biruhije ndetse by'urukozasoni. Mu mwanya wo kubona Yesu yimikwa ku ngoma ya Dawidi, bari hafi kumureba bambwa ku musaraba. Kandi mu kuri uko niko kwari kuba ukwimikwa kwe. Nyamara ibyo ntibari babisobanukiwe, maze bikabatera guhura n'ibishuko, ariko ntibabibone nk'aho ari ibishuko. Iyo bitaza kuba ari umurimo wa Mwuka Wera ngo amurikire intekerezo zabo, kwizera kw'abigishwa kwari kuyoyoka. Byababaje Yesu cyane kubona ko uburyo abigishwa be babonaga ubwami bwe byagarukiraga gusa ku cyubahiro ndetse n'ikuzo byo mu isi. Yari afite umutwaro uremereye umutima we ku bwabo, maze abasabira afite amarira n'agahinda kenshi. Abigishwa bamaze akanya barahwa imusozi nubwo Yesu yari yabasabye kuhava. Baramutegereje bibwira ko ari buze kubasanga. Ariko ubwo babonaga ko ijoro rigeze, bikira mu bwato, bambuka inyanja bagana i Kaperinawumu. Bari batandukanye na Yesu bafite imitima itishimye ndetse bumvaga batanyuzwe kuruta ibindi bihe byose kuva bamwemeye nk'umwami wabo. Bakomeje kwijujuta kubera ko yabangiye kumwimika ngo abe umwami. Barigaye kuba barahise bemera ibyo yabategetse. Batekereje ko iyo baza guhatiriza bari gushobora kugera ku mugambi wabo. Batangiye kugira kutizera mu ntekerezo zabo no mu mitima yabo. Gukunda icyubahiro byabahumye amaso. Bari bazi ko Yesu yanzwe n'abafarisayo ku buryo bifuzaga cyane ko yahabwa icyubahiro nk'uko batekerezaga ko abikwiriye. Bahuraga n'ikigeragezo kibakomereye cy'uko babanaga n'umwigisha wakoraga ibitangaza bikomeye, nyamara bagafatwa nk'abanyabinyoma. Mbese bashoboraga gukomeza kwitwa abayoboke b'umuhanuzi w'ibinyoma? Mbese Kristo ntiyari kuzigera aba umwami ngo ashyireho ubutegetsi bwe? Ariko se ni kuki wari ufite imbaraga zingana zityo atemeye kwiyerekana mu bushobozi bwe bwose ngo maze atume abigishwa be badahura n'ingorane zikomeye? Kandi ni kuki atigeze akiza Yohana Umubatiza ngo ye gupfa urupfu rubi? Muri ubwo buryo abigishwa bakomeje gutekereza ibintu byinshi kugeza ubwo bishyize mu mwijima mu buryo bw'iby'umwuka. Batangiye kwibaza bati, mbese Yesu yashobora kuba umubeshyi nk'uko abafarisayo babivuga? Uwo munsi abigishwa bari babonye ibikorwa by'agatangaza Yesu yakoze. Byari bimeze nk'aho ijuru ryamanutse rikaza ku isi. Intekerezo zerekeranye n'uwo munsi utagira ukusa, umunsi w'ubwiza, zagombaga kuba zaratumye imitima yabo yuzura kwizera ndetse n'ibyiringiro. Iyo baza gukomeza kuganira ibyerekeye uwo munsi bahuje imitima, ariko bari buzuwe n'urucantege. Ntibashoboye gutegera amatwi amagambo ya Kristo ubwo yababwiraga ati, nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Icyo cyari igihe cy'imigisha myinshi kubigishwa, nyamara bari bamaze kubyibagirwa. Bari bageze mu muraba w'inyanja. Intekerezo zabo ntizari zihamye, maze Imana ibongerera ibyo kubabaza imitima yabo no gutwara ubwenge bwabo. Imana ibyira bikoreye abantu bigeretseho imitwaro n'ibibarushya. Abigishwa ntibari bakeneye kwizanira ingorane. Ibyago bwabyo byari hafi yabo. Umuraba ukaze wari ubegereye mu gihe batari biteguye. Cyari ikinyuranyo gikomeye kuko umunsi wari wababereye mwiza ku buryo ubwo umuraba wituraga ku bwato bagize ubwoba bwinshi. Bahise bibagirwa kutanyurwa kwabo, kwizera guke bari bafite ndetse no kurambirwa kwabo. Buri wese yagerageje kugashya ngo ubwato butarohama. Bari bamaze kugenda urugendo ruto mu nyanja bava i Betesida bajya aho bagombaga gusanga Yesu. Mu bihe bisanzwe urwo rugendo rwafataga amasaha make, ariko noneho umuyaga wagendaga ubatwara kure y'aho bashakaga kwambukira. Bageze mu rukerera bakirwanya umuraba. Bari bananiwe cyane ku buryo bari bihebye biteguye kurohama. Umuraba n'umwijima wo mu nyanja byabagaragarije neza intege nke zabo, maze bifuza cyane kubona umwami wabo. Yesu ntiyari yabibagiwe. Yabitegerezaga ari ku nkombe areba uburyo abo bagabo barwana n'umuraba bafite ubwoba bwinshi. Nta na rimwe yigeze akura amaso ku bigishwa be. Yabagumishijeho amaso akomeza kwitegereza ubwato bwari mu muraba burimo abantu b'agaciro kenshi, kuko abo bantu aribo bajyaga kuba umucyo w'isi. Nk'uko umubyeyi ufite urukundo rwinshi ahoza amaso ku mwana we, niko n'umwami w'impuhwe atavanye amaso ku bigishwa be. Imitima yabo imaze kujya hamwe, imigambi yabo mibi imaze gucogora, kandi ubwo basabaga ubufasha bicishije bugufi, bahereye ko barabuhabwa. Mu gihe babonaga ko barohamye rwose muri urwo rukerera, babonye umuntu udasanzwe agenda ku mazi aza basanga. Ariko ntibamenye ko ari Yesu. Uwari uje kubatabara bamutekereje nk'umwanzi. Bagize ubwoba bwinshi. Ya maboko yari afashe ingashya zikomeje yahise azirekura. Ubwato bwahise buteraganwa n'umuraba, maze amaso yabo bakomeza kuyahanga umuntu babonaga agenda hejuru y'inyanja yari mu muraba. Batekereje ko ari baringa ibagaragariza ko bagiye kurimbuka, maze barataka bafite ubwoba bwinshi. Yesu yakomeje kugenda asa n'ugiye kubacaho, ariko baramumenye maze barataka bamwinginga ngo batabare. Umwami wabo yarahindukiye arabareba, maze ijwi rye ribamara ubwoba aravuga ati, nimuhumure ninjye mwitinya. Bakimara kubona ko ari we, Petero yasazwe n'umunezero. Yabaye nk'utarabyizera neza, maze aravuga ati, mwami, niba ari wowe, untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ahanga amaso kuri Yesu maze agenda yumva ashikamye, ariko agera aho yumva yihagije ubwe, maze akebuka inyuma areba abagenzi be bari mu bwato, amaso ayavana ku Mukiza we. Umuyaga wari mwinshi, umuraba wariyongereye, maze amazi aba menshi hagati ye n'umwami we, bituma agira ubwoba bwinshi. Haciyemo akanya atareba Yesu n'amaso ye, maze kwizera kwe kuragabanyuka. Yatangiye kurengerwa n'amazi. Mu gihe umuraba wari hafi kumuzanira urupfu, Petero yarengeje amaso ayo mazi yasheze, maze ayahanga Yesu, arataka ati, "Databuja, nkiza." Umwanya Yesu arambura ukuboko kwe, aramufata, aramubwira ati, "Yewe ufite kwizera gukewe, niki gitumye ushidikanya?" Petero yagendanye na Yesu amufashe mu kiganza, maze binjira mu bwato bari kumwe. Petero noneho yaratuje, aguma hamwe. Nta mpamvu yari agifite yo kwirata kuri bagenzi be, kuko kutizera kwe no kwihugiraho byari bitumye abura ubuzima bwe. Igihe yavanaga amaso kuri Yesu, ntiyashoboye gutera intambwe, ahubwo yatangiye kurohama. Mu gihe tugeze mu makuba, ni kangahe tumera nka Petero, twitegereza umurabaho kugira ngo duhange amaso Umukiza. Intambwe zacu zirayoba, maze amazi asuma akaturengera. Yesu ntiyahamagaye Petero ngo aze aho ari kugira ngo arohame, ntabwo aduhamagara kumukurikira ngo hanyuma dutererane. Aravuga ati, "Witinya, kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, Umukiza wawe." Yesaya igice cya 43, umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Yesu yari azi imiterere n'imico y'intumwa ze. Yari azi uburyo kwizera kwabo kuzageragezwa. Mu byabereye ku nyanja, yifuzaga kugaragariza Petero intege nke ze, kugira ngo amwereke ko umutekano we wavaga ku kwisunga iteka imbaraga z'Imana. Mu muraba w'ibigeragezo yagendaga ashikamye, kuko yivanyeho amaso maze akisunga Umukiza wenyine. Igihe yibwiye ko we ubwe afite imbaraga, niho Petero yagaragaye ko ari umunyantege nke, kandi amaze kumenya intege nke ze, niho yumvise akeneye kwisunga Yesu. Iyo aza gusobanukirwa neza n'icyigisho Yesu yashakaga kumwigishiriza ku nyanja, ntiyari gutsindwa igihe yahuraga n'ikigeragezo kirushijeho gukomera. Buri munsi Imana ihora yigisha abana bayo. Mu byo bahura nabyo buri munsi mu mibereho yabo, Imana ibategurira kuzatunganya uruhare rwabo mu bikorwa bikomeye Imana yabateguriye. Kandi uburyo bitwara mu bigeragezo bahura nabyo buri munsi, nicyo kigaragaza kuzatsinda cyangwa gutsindwa kwabo mu bihe bikomeye by'ubu buzima. Abantu batibuka kwisunga Imana buri munsi bazatsindwa n'ibigeragezo. Hari igihe twakwibwira ko duhagaze dushikamye, kandi ko nta kizadushobora. Dushobora kuvuga tuti, "Nzi uwo nizeye uwo ari we, kandi nta gishobora gutuma ndeka kwizera Imana ndetse n'ijambo ryayo." Nyamara Satani ashaka kudufatira mu ngeso na kamere byacu, kugira ngo aduhume amaso ntidushobore kumenya intege nke zacu hamwe n'amakosa yacu. Keretse nitumenye intege nke zacu maze tugahanga amaso yacu Kristo, nibwo tuzashobora guhagarara dushikamye. Yesu akimara kugera mu bwato, umuraba waratuje, maze ako kanya ubwato bugera aho bajyaga. Rya joro riteye ubwoba ryakurikiwe n'umucyo w'izuba rya mu gitondo, abigishwa hamwe n'abandi bari mu bwato baramupfukamira bafite imitima yo gushima, baravuga bati, "Nukuru uri umwana w'Imana."